Banana chongo.
Cast beats on the 1-2s.
Kam fana kandala my cardio kosa kendulo. Follow ela kuipa yo kafenta ni shia choka tro. Chenjele sani kasokolo kangena pa mubo. There's no way out of when I'm so people. My friends are drug abusers. Kakapoka potoka plumas. Choka kutu kwene bakai vama vomo chenja na ma toothbrush. In one board here full squad. Back pocket na two guns. A smile kwani hapa tipange chilanga muli no mstubas. Apacha bisha abroad. My lines full kuma vote. Ready for delivery of ever I drop a chita abort. Kamfana ni top notch. Checking a scoreboard. But he's born in number 1 to 10 take here to Rashford. Kausi vela ukingi. Boba tipangire ringi. Nilikurap college. Wonde ponge na muticha one to wiwi. Funsa chidipa piki Pimo mulipaka mwiri. Nifomo kutia kirira na mukasi ni ombu wanofaka kiwi. Nikafika you better be red. Walabutu kila kui. Fana gandana masenza kasina nga ishu ya mkura tree. Kati nini mosunga kare free. Wene ya shusha kambe mbui. Wela patepo ya balona chungu kumweso kukapu ya chinta ti. Kapo kola pempa seo fi. Ninambo rapa na 10 years. Muri green shirt ya baseo zi. Apatifala ma LV. Pama zanga sinipelao. Looking at you like nangau. Fani koko kosa noteo abuela pa humu ya pasa ulona kampunu. This no life wire. Boni kwina ni magrafu. Marababa ni sempe muta mani pena munchafu. Kala shosho mumbafu. Popo zano ni makwafu. Munga endo soko rolamu ya kumisie munenu wasu. Ififaso bakambati ni napanda furu ni kumfu. Munga nachuka kumeo saka msije na kula mutu. Kwani mchomu masusu. No care no musu. Pana gandana masinki in reach. Bwela apa ya mbonusha. Kemu ni napwelo poka. Musasunga kwa makatret. Mabu kani malembamu maflow sikuli mweni mapamphlet sikupia kunikunyeka bachikulile bachepa sini rapida kumveka na kumeka kima mega no shibereshi fetiri route chama sushinga mamuti sindi ne kepia sere piene makelo bama tumira tumanuti sini maseka na grupi kamfana kandara mabufi nikupima na tepi ya bakai bene mu maperekera vikusi ninakulila kutiori communication yeze mufiori tapanga pona ma phone calls parika motorola ka phone stenzo ya ziva mapiza kwa magazima ka inswe. Pamazuro ni kukolonga na kwani chichae kapisha bisha. Mayoba ya mbozi pomba. Ya batunzi ya mabomba. Chosa hapa kachena kalumanda na Air Force gong. Street feti na zusha. Nyimbo zetu sisi pusha. Disebele la tepo. Sunga tiake kumakepo. New disco ni hustler. State ene ni mapanga mteni. Semu salari ya kansela. Pati nishindile bachelor. Wow sangari la soo. Pleni mbreni fulu akapela. Batu bene bafuno kufaka kwa mulaini. Wambo wapontela. Wapontela. Banana chongo. The party. Okoji.
Cast beats on the 1-2s.
Try Mass Boutique. 1-2-1-2. C-Mac. SQB. Yokes Gaza. Commander my neck. 1-2-1-2. Don Paul. King Dikuji na Don Ude Banana Chongo DJ Duj 1-2-1-2.